Chicana Lodge is coming down now. 2022.
Xilbanka laga soo doorto wuqooyiga Mandera Meja Bashir Abdullahi oo isagu noqday xilbanka ugu wanaagsan ismaamul goboleedka Mandera sidoo kale la doortay xilbanka dhinaca nabadgelyada ayaa waxa uu si gaar ah u hadlay warbaahinta Star.
Maanta waxaan joognaa Mombasa waxaana ka soo qaadanay arin la dhaha County Gala Awards ama meel lagu bixinayo bal sharaf oo dad kooban oo meel county walba ka imaaday oo qayb la sharfa. Alhamdulillah waan ka soo qayb qaadanay aniga kaliyana ma nihi dad badan ka soo qayb qaatay Mandera bay ka imaadeen Wajir bay ka imaadeen Gaars bay ka imaadeen xafladan waa xafladii ugu meel badan ugu weyneed oo dad badan oo ka imaada gobolka North Eastern ka soo qayb gala bal sharafkana waa kala nooc qof walba wax basheen baa la siinay alxamdulillah annagana waan ka soo qayb qaadanay khaasatan aniga bal sharafkiisa waxa waaye waxaan noqday ninka the best MP Mandera County iyo waxa kor hadalnaysi peace and leadership champion Kenya arimaha ku xisaabsan amaanka iyo midnimada iyo nabadgelyada alxamdulillah bal sharafkan waa bal sharaf dadkiina soo doortay ayaa sharaf ku leh ayaga mudan maxay ayaga u shaqeynaynay shaqadaan qaban darted anaga noo la sharfay
xilbanka laga soo doorto deegaanka Faafi Cabdikariim Cusmaan oo noqday xilbanka ugu wanaagsan gobolka Waqooyi Bari ayaa isaguna waxa uu sheegay inay tahay muhiim in nabadgelyada laga shaqeeyo gobolka Waqooyi Bari xilli doorashada tan la galayo.
Magacaygu waa Cabdikariim Cusmaan, waxaana xilbanka laga soo doortay Faafi constituency oo Garissa County ah. Waxaan isheeyay mid koobad sanad korna waxa la siiyay the best member parliament Garissa County. Maanta waxaan qaatay the best member parliament North Eastern. Soo sheegay walaalkay Bashir amse Meja Bashir. Horta midda koowaad waxa muhiim ah nabadgelyada. Soomaalina Soomaali waa makala. Marka mashma wada deganahay ilaa Soomaalina ga dhigay. Hadda waxaan gelinaa xilli maartay doorasho. Waa la tartamaya maxaa fiican doorashada horta waa la lagu tartamo. Wuxuu la caytamin wuxuu la dagaalamin dadka waa dad waa la dhashay. Qabiil la iska daayo. Soo sheegay xilbankii u horeeyay Mandera North. Waxaan lagu siiyey bilad sharafka maanta la siinayo waa shaqadii aan qabanay dadka meesha tagay oo maqlaysay kula hadlay markay hadlayeen maartay gala awards nimanka bixinay
Bagia Haji wherever you are best nominated senator in Kenya Chika
madaxda kale ee gobolka Waqooyi Bari ka soo jeeday ee abaalmarinta lagu dunsiyay ayaa waxaa ka mid ah sanata Farxiye Cali Haaji oo la soo magacaabay ka soo jeeday ismaamul goboleedka Wajir xilbanaanta kursiga haweenka ee ismaamul goboleedka Wajir Fadumo Geed Cali xilbanka laga soo doorto bariga Wajir Abbas Sheikh Maxamed xilbanka laga soo doorto deegaanka Koonfurta Wajir Maxamuud Maxamed Omar xilbanka laga soo doorto deegaanka Balanbala Cabdi Shuriye iyo waliba sidoo kale qaar ka mid ah golaha MCA-yada ee ismaamul goboleedada Mandera Wajir Garissa Suleyxa Culbahle oo ah wasiirada maaliyadda ee ismaamul goboleedka Mandera oo idan halkaas abaalmar lagu gudoonsiiyay ayaa dareenkooda noo muujisay
alxamdulillaah dadkii Mandera aan u shaqeynayne aan soo cushe aanu aqoonsaday inaan nahay dadka ugu wanaagsan oo magaaladaas ka shaqeeya marka insha Allah waxa ku sii dadaalayna inaan si fiican ugu shaqeyno waxa meesha u joognaa waxay tahay in oo dadkii aan u shaqeynayna aanu qanacsan yihiin waana ku dadaalayna insha Allah
abaalmarinta halkan lagu bixiyay maanta ayaa waxay ahayd tii ugu badnayd oo ay ka soo qayb galaan hoggaamiyeyaal iyo siyaasiin ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari iyo Tana River Maxamed Cabdi Bootan warbaahinta Star magaalada Xeebeedda Mombasa